mangikubuke emehlweni love you tente inhliziyo yami angisakwazi ukuzibamba Uyangihlanyisa, uyangihlanyisa Alo mtana ngibambiloto Alo mtana ngibambiloto Alo mtana ngibambiloto Alo mtana ngibambiloto Alangane ngibambiloto Alo mtana ngibambiloto Bambi